yande joyi no terminitaji sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde. Le habaruji ɗi hannde ni en kalan haala sukaɓe l'école to wiyete Bagalam to en da maradi mburteki subako fa kewi gam batte hulde mette muɗum en ɓe mbiya ɓe ƴama ɓe gatne nokku to ɓe gatto fijoji pirto ɓalli. Noonne aɗa fila pirto ɓalli mayna ɗiɗa ɓomo leydi Niger kandu altinere nde hawri to en da e himɓe Cameroun mayna o kañum wonko heeɓi jaalagal do himɓe Cameroun ɗiɗi e gotel ɗum ne en nanano ɗum laati. Yewtere men pinna hannde studio kala ngo haaltana haala wakkati ƴaɓɓiɗi e wakkatiji hannde har fila ko darto yidde kitu kañum e dewle ko nandi e muɗum kori jañalle e moɗon Soumana Amadou Diangantaw habaruji e fulfulde. Goo fof ko puɗɗirte ni wonno hono hawritere mawnde nde duniyaaru dow fila ko darto ndenago duniya waɗi hawritere muɗum hawritere nde to konda ni fawarje ligirdiragol non enda kam woni ko waɗa waɗa nokku goto yimɓeɓe jooɗi. Hoorejo leydi Niger Issou Mahamadou tawama ele hawritere nde o haali haala torraji ko wonno waɗa ele leyɗe men ɗe, o wi saabu torraji ɗi enen no kewi sanne yiwde konuji warne nawallaji o hun noon ko laatin torra sanne ko watto hono fawarje talakkaɓe e dow hemre capanɗe jetto fun tawa e torraji ɗi enda. Issou Mahamadou ɓeyti widdu fa hannde ni hunnon ko laatino hanta e daranama lawol mosal e ɓurtorgol law ko watta ko tawe ni hono himɓe milteɓe fawari jondi konda ni torraji ɗi enda honno woni e mumen sanne sanne kam woni wonɓe le Sahel e heedoyɓe fawarjo e wendu Lac Tchad ko laatini torraji ɗi enda fu inda ne mema ɗum en ɓe ballite law saabu ton endan torra ono torra sanne yaade rewɓe kañum e sukaɓe. Nonni fawarjo yerno mbirnomi le ko e kibaruji no tawa to enɗan maradi ɗum du konda ni lekkoliɓe kañum woni ko mburti janggoɓe lekkoliji hakkundeji ko watta ujunaji jeegon to enɗan Bagalam maradi to enɗa ɓe mburti gam batte ɓe jaha fa hono gollirde gouverneur région o enɗa ɗum du ɓe mbi saabu ɓe jaha hena kamɓe kollowa hono fawarjo ni illu altinere nde kay guina ɓe gonno e murtere ndenne jonduɓe jeehi fa ɓe kollowa fa hannde ɓe jitteɓe gaɗnama nokku to ɓe gatto fawar jondu konna pirto ɓalli mabɓe e ko e fijoji goɗɗi. Nani ko fawar joni ardo mabɓe goto mbiyeteɗo Mahamadou Shahiru o haalani bandi min Mohamed Mamma illu maradi.
Nokkure de min gatta pirtol ɓalli amin lebbi nayi ni komin coƴƴiti nder janguirɗe école dey fa waranden joni min gala nokkugu min gatta coññinol ɓalli hannden duuɓi tati ni ko hitaani fuu de ni jande de ummake sayi min gaɗa burtaki dow laabi min jaha ga ngam tan min kokki nokkure komin giɗi ni woni min tefani nokkure wattetene dow jonde amin to min ketta min gaɗa pirtol ɓalli amin ngam hakke amin noon joni min gari min gi'ay gouverneur on dey min gi'i ɓe e golle ditta ɓen ɓe kollimin wiide ko ɓe keɓanimin nokku ɓe noddan hoorejo janguirde ɗen ɓe kalanamo minen godi tefoɓe brevet hikka denne ɗeni nokkude heɓaka
noyminsamtirabanapsyanesamikisabilallaji
non aɗa filla jande ɗen andi waɗi ko watto balɗe sappo e joyyi ko janguirdeji ɗi enɗa mabɓano balɗe ñande jonno on hokkama lawol nayyi lewru janvier tawi janguirde ɗi mabɓitama nokkuje fuu to enɗan tilia le région mo tawa nayyi lewru janvier ni woni ko l'école o mabɓita kanon woni eɓe tawda saɗormaji kewɗi nder majji n tawa du no ɓe gatta ko tawi ɓe tokka fa waɗa laabi kisina ñawgu enɗa wiyeten coronavirus ɗum waddi ko fa hande hoorejo janguirdeji pamar to enɗa to tilia région mo tawa mbiteɗo Al Hussein Azimzim o haalani bandi min Fanta Shamsu noyi woni koɓe gonimi jeeya saɗorma nder majju.
Ko ƴitaki jande lokkol ɗo enden ni nder huɓere mawni den waɗama kam fuu e ci'e takkiɗe nayyi lewru janvier hano noon ɗum wi'iran baadu ni ko balɗe seɗɗa fadde ko ƴitaki ki waɗede bomɓe gon gari kippitake siire gon kiloji laso ɗiɗi e joyi ummade ɗo yaade ton jangoɓe nder lokkol siire de e himɓe siire den fuu gari ɗo tilia hannden janguirde siire de du nder mum tan non ko ƴitaki jande waɗaka no wodi kaden janguirɗe gon e kan en kay illa rawani pirtaka jangoɓe nder majje du fuu gari no janga nder janguirɗe ci'e mawɗe ɗen enda har ko darata ni laabi cingaɗi du fa hannden gam hisinde himɓe raɓu ñaw coronavirus saɗorna amin ɗo kanni woni lotol juuɗe ko wi'a ɗum gam minen nokkuji amin gon keɓol ndiyam no tiɗani himɓe
nani har fila ko darto cibaka wala to enda ni hono lady american ko nda kenya de enda donald de trump kany won latino lamido kiddo enda kany himbe mudum be jebe uddo e suudu mawdu latino ton wonto horebe subabe do inde bibbe lady gatto hawrindeje mudum en dun du kon nan tawi ben wonde hawrinde gam batta tabin tinde hono kebo laamu mo tewtid laamu enda dun ne kay wonno ko be gadi den ne kay holji holji ton enda mamman bashar kandubi leydi Niger non jo andal sane do fijidi nani hala ko haldo majo wi sabu dun nandi e tewol jippinde lam.
C'est un constat de défi.
Ko wawi taykede joni woni yartagal Trump e wombe gadamu ngadi salibe jabude ko heba e cubaki horejo leydi ko kanko e hore makko imatawa leymun ko wadi pelle njojjinaade laamo der leydi den fumbi ko cubaki kin wadiri no wodiri den ne dum haydi nake ko sengo le cubaki tewta laamu mburto e wadde iri dum gam bonnude yaadu yeso demo demokrasi leydi Amerika latiɗo le adunaru kan anda kan ɓuri ɓoyde ko hanumum fu wala to pelle ɓuri nimɓe sembe
laba ke les individus.
Nonni far joni to endan Central Africa ndu caggal cuɓaka ko waɗa to enda ni ɓe kaali ne wonno ɗum sakitori ɗum waddi ko fawar joni ni hono fande so ƴama ko watto tewtoɓe sappo fu jiyi kan en jarraki dow ko haala ɗum enda ɗum wonno cuɓaki noga e jeɗɗi lewru décembre ko ƴaɓɓi ɗum won ko waɗi nenene kadi ko nan ɗon du cuɓaki hokki mbiteɗo Faustin Théodora laato fa hande hoorejo leydi yoɓo heɓi dow hemre fu capanɗe joyi e tati illum e jahangal arnal ngal enda nden himɓe enda holli jaɓay dow jaɓay odu konnan ni kullen ton no gatto enda ko hanta e haalama dow muɗum noyi wonno bangui wor ton sen wiya kettinon nan mbiyeteɗo Brice Londry hoorejo radio mbiyeteɗo Indeke Luka laatiɗo fondation irondel kañum ko joƴƴin ɗum ton enda
suudu leydi mawnu hawjino filla dewtere laamu leydi kañ ƴewtinto boytali gaddaɗe har ko darata cuɓakiji gaɗaɗi Centrafrique ɗin enda nden haala nder huɓere bangui himɓe koƴitake golle mumen golloo yeehi gollirde mum lumotoɗo du yeehi lumo nokkuje tawaɗe nder juuɗe bomɓe ton kay kulal ni tawa nder ɓerɗe himɓe neɗɗo fu suusa wurtade yiilo gam ɓe jokkaki gaɗa bomɓe ɓen ñande ɗum haala daɗe botanɗe ɗe himɓe keɓi nder jamma mum jokkiɓe e parti ardiɗo laamu handen o endam burtake kolli weltare ɓerɗe mumen dambugal bureau parti maɓɓe waɗi du wurtiɓe waɗuɓe yaadu metta ɓerne gam wi'ude kan en jokkaki gaɗa ko bomɓe ɓen mbi
nanni fi démocratie golla mum kañum wonno reenugol ɓiɓɓe leydi kañum e yaadu yesso waɗi e fa wooɗa joni noon noyi wonno démocratie wawi gollirede ele nokkuy to laati ndenago wala ɗum wonno ko fande mbiyeteɗo Abdourahmane Idrissa jangguinowo mawɗo enna tawa to enna Hollande Olivier Assokbavi landimo nani ko a haaldo majju
nokkuje to rafi keƴeran hakkillo fukkingo tawte fuu ɗum wawa waɗi filla laamu naabi en maral démocratie gam ɗum wawa waɗude cuɓakiji ton endan kaden du fa handen cuɓaɗo fu dasa ɗornan tan tawti laabi du fa handen cingaɗi gam wartirde hakkillo fukkingo nder cakantarajo gom ka en du gaddani himɓe saɗormaji gam nde en darini fa handen hawju cakantaraje ɗe to laabi ɗi enɗen cinga tawa kana nder junggo ministére kawjiɗo sogueji leydi ton du fa handen hakkeji himɓe no ɗonno jaaɓe hana du to laabi ɗi cinga tan fa to ɗi cingaka himɓe mumen no tawra saɗormaji gam saɗormaji ɗi cingol laabi ɗi waddi no mema himɓe nokkuje ɗen
elles vont avoir un impact ailleurs aussi.
E non sa Ousseini ngado Silman no enda kawon ko hedda kilo atalata jabbido enda o mayde dubi chapande jeddidi to enda Paris France neddo ndu latti golli Silman Sané tiagal mo latti ken ministre kawjido fil ko kol habaruji o latti gondo inde leydi Niger to UNESCO to enda nenene kay ko non Inus Ousseini o enda ni o fuddi wadde Silman mako fa wadde Silman nguji mawdi latti du konna himbe ngarra kawra gam batte wadde kollol Silman do enda gallu nyemey dum du konna ni hitan une temel jene chapande jeddi jegon Silman mako goddo nyaami njama ko sane to te fespa ko waɗato na waga dugu non non fa hande du sani maggori goto e horebe Silma e leydi men Niger o wi o goldi on duubi sappo e joyi nani sedem o waɗi ko ruketo Adramane landimo do fi on do
min gollidi ko watta duuɓi sappo e joyi nder duuɓijinaji ɗiɗi e jeetati ko kanti dimmi Silma an arano Yunusa tawa kenana wakkilu ton nder leydi Paris o wonana imo tefa singude kollol Silma ko batu lawal ɗiɗaɓol ko o noddi kam wonana mbiɗo moƴƴina Silma an ko o noddi kam nildu momi o ƴeewi o tawi o wooɗi sanne o neɗɗo non jiɗɗo Silma e fina tawa Niger sanne ɗum ne waɗi ko singi batu gollal silimaɗum ɗum du gam hokkude lawol yiɓɓe wadde silimaɓe hedde wadde baddal e jooɗa kalen dow kulle ko muyi wadden. E jiiɗe am mayde makko nde ne waddan jaccere sanne gam hano yunsa hettake kadi.
Har fila ko narta pirto ɓalli e lettol bal mena ɗiɗam mo leydi Niger kandu yehi hawroyto enen himɓe Cameroun nder gallure yawnde ɗum du konnaɓe kawi ɓenɗon ɗiɗi e gotel wona dow filla sigila bo ɓe gaɗa gam ɓe jaama ɓe potta sappo e jeegol lewru janvier ndu enɗa e fawar jon tewtol lu hono fa hannde du konna ardagal e ley lettol bal leyɗe Afrique. Harouna Doula kawne ekkito mabɓe Moktar Hamadou noddimo fa landomo noyi ɗum wardi o filla ke hono ni.
Dans ce match on était pratiquement
der fottande wadane de latobe bal amin kubay gal dubbe nawnake kaden du wadi goto mabbe mo nyaw coronavirus nangi min nanguni non min latidi he mabbe yade latol gadangol goldu sembindini kan sanne gam arande ni mi hulino ko watta be keppa tittinkinade amma be tittinkinake be lati bal on no haniri fu sigila mabbe odu nyenyi famin kebi wattude didol aranol gol min kebi du fa handen reselata min gatti didol amin didabul kaden du no wobbe mabbe tarsini lati gonga e gonga weli kan sanne gal dum tawa kanu der sigil amin arano
kelin de pas véritablement destiné.
Hey banna no gonda ko ne habaruji on
subhanallahi bannira warjo da halana
alhamdulillah tunde me don kira wodi ko on de berna an ko jimmi mi halama do majjum
we in ko hebi himbe bangerde enno
kenyi mi coelumo de lore faba faba on nemmi reɓe ɗiɗigo iɓe kiira goto on maɗon batana higo makko ɓi ko dabbo loktorojo iɗon dagge nden leñol e himɓe kureere
inna lillahi honne o wela banon nanol
hannono nemmi dahirde maɓɓe innira on yi'i ɓi ko golle loktoroɓe mo alta kanjum waɗi himɓe kureere e leñol iɓe dogga mo illa wurtaki ñawgol ngu covid-19
hannda himɓe nanga hulugo loktoroɓe
kulon ñawgol ngu covid-19 kanjum waɗi himɓe gari iɓe doggaɓe enɓe yamɗa iɓenɓe magataɓe fuu
nonnon banniraawo seeda en kawdiri ko e meɗen en tokki laabi joƴƴinaaɗi kisinayiɗi himɓe imma ñawgun en nden tan noon ketten kisen imma maggu
inira e ñeño fuu no tawaymo imma woya ma ñaamata ma yahata gollel
ɗum ɗo yo anninoore noon de studio kalangu waɗi hawtaade e ministére kawjiiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.
Hande yewtere meɗen pennol haaltana haala yidde no watteno arande e ko hande hen sukaɓe rewɓe he nden mum jikkuji mum e sukaɓe rewɓe hande jikkuji muɗum ɗum woni ko Olivier Assogba vi o yew yowi debbo nayejoɗi mon duuɓi capanɗe joyyi fille ne kema no ɗum wonturno nde enɗa no wi Ayi Abdou kettinene yewtere nde komin pirte fulfulde
gam heɓa famude no filla yidde nden wontirno min kawri e debbo mawɗo biteɗo Ayi Abdou jon duuɓi capanɗe joyyi tawaɗo e jonde ley wuuro Koremayrua pammin ɗomin no yidde nden waɗirteno
kitu demmu no seedi emo joni mo demmu saroɓe gatta yidde de wakkatiji gondo to hirirde no nde ñommeru yi'i surbajo holla yidde mo naane hirirde bomi gaɗateɗi demmu ndeni surbajo naati womi ñommeru a surbajo on wela ɗum tokka gaɗamo demmum no wodani ɓiɗɗo debbo sembe daro hito gam hoolaki gorko ndeni ñalande watama surbajo on no doggan suuɗowo hinno no wulla sey tefo wama wartiri
taruka am kawuka
ayyo holi ko fi enɗam wala sembe hannden Allah e téléphone jamani gartuɗo yerudu no o wiri sukaɓe ɗiɗo yiɗondirɓe ɓen no mbawi yiyondirde nokkugom wiide no duran ɓi ɗum debbo famde ley ko woni no tiiɗi le jaman hannde mo nimɓe tawa o sukale nde koljo kulta gite
hannden celalli junngo waddi bayle minen jooɗi ɓiɓɓe amin nodda kitiije maɓɓe min annda fuu ko ɓe gonɗeɓe kaala ndemmum no debbo hersirta fuu ndeni are dewgal mum waddama darataɗi a wullan noon dogga hannden nde surbaje waddanama ceede no tawan tan innum no wi'a toye ceeɗeɗe mo waddanaɗen wadduɗe
jaman Ayi Abdou en sukaɓe rewɓe no jeeboto l'école no amma hande no Ayi holliri sukaɓe ɓen jande kokki sembe ɓurde yidde
mum bala kol qari minen kokki jande sembe hannden ɓurde demmum gam demmum min anda nafaka jande amma hannden ndeni min gi'i suka hooɗi celolon waɗi noddoje ɗe kanda na darake e ñommeru mum dambugal ɓaade no yewta minen pooɗa hakkilloji maɓɓe ɓe kokka sembe e jande maɓɓe gam jande kan wajibi kando woodi nafaka kollitoje ɗe min gaɗanta sukaɓe amin iɓe kooƴa haalaji amin min kam yani kan gadananmi sukaɓe am to jami fuu miɗo tawa iɓe timi ɗereji maɓɓe no handiri
fuue
jamanuji bayliɗi jongoɗi filla yidde waylake bako noon saroɓe woɓɓe no durwa waɗande sukaɓe muɗum birdi lobbiri
edde ɗo kobrimi e fulfulde tili assalamu aleykum mbalente jam waali.